said in my introduction, we've seen pictures and we have heard great reports for quite a few years.
Sisi tumewahi kuona picha zenu na habari zenu kuhusu kazi ya Mungu inavyoendelea hapa.
And the church that I pastor, Macedonia Church,
na ile kanisa ninayochunga ama ninayohudumia inayoitwa Macedonia,
has also seen your pictures as well.
Nimewahi kuona picha zenu, kwa hivyo nimeshawajua kupitia kwenye picha.
And on behalf of that church on the other side of the ocean in the United States,
na kwa niaba ya hiyo kanisa kule upande mwingine unapovuka kwenye bahari kuu kule Marekani,
they desire to let you know that they love you in Christ.
Wangependa kuwajulisha kwamba wanawapenda katika Yesu Kristo.
And you are in their prayers.
Na muko kwenye maombi yao.
And in our prayers.
Na maombi yetu pia sisi.
When the Apostle Paul wrote the epistle to the Romans,
Mtume Paulo alipoandika barua kwenye kitabu chake kwa wana wa Mungu,
it appears that he had not yet seen their face.
Na alipoandikia katika kitabu cha Warumi, ni kama alikuwa hajawaona nyuso zao tena.
In Romans chapter 1,
unaposoma kitabu cha Warumi mlango wa kwanza,
beginning in verse 9,
unaposoma mstari wa 9,
we will read, "For God is my witness."
Inasema hivi, Mungu ndiye anayekuwa kama mwakilishi wetu,
whom I serve with my spirit in the gospel of his son,
ambaye ninahudumia watu wangu kupitia mwana wangu ambaye ni Yesu Kristo,
that without ceasing I make mention of you always in my prayers.
Bila kuchoka nawaambia kwamba nawaambia kila wakati,
making request if by any means now at length,
na kuwaomba kwamba kama kuna mtu ambaye ana wito,
I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift, to the end that you may be established. That is, that I may be comforted together
ili mimi niweze kufarijiwa,
with you by the mutual faith both of you and me.
Niweze kufarijiwa na nyinyi mfarijiwe pia kutokana na ule wito na imani ambayo tuko nayo kupitia Yesu Kristo.
And these verses express the anticipation we've had of seeing your faces.
Na hiki kifungo kinatudhihirishia ule wito na hisia ambayo tulikuwa tunahitaji kuwaona na tumewaona.
Now without ceasing you've been in our prayers.
Na mjue kwamba mmekuwa kwenye maombi yetu.
And now by the will of God our journey has been prosperous.
Na sasa hii safari yetu imeweza kukamilika kwa sababu ya upendo wa Mungu.
Amen. And we are here to preach the gospel unto you.
Na sisi tuko hapa siku ya leo kuhubiria injili.
And to see,
na kuona,
to impart unto you some spiritual gift,
kuona kwamba ule muhimu wa vipaji vya Roho Mtakatifu,
to the end that you will be established.
Yes. Mpaka mwisho mwe mmekamilika vizuri na mmejengeka.
That you can be settled and secure,
ili mwe mmetulia na mko na mmetengwa vizuri
in the foundational doctrines of God's word.
Kwamba mmekamilika na mko na mmetunzwa vizuri katika mafundisho ya Yesu Kristo.
And that we can rejoice together,
ili wote tuweze kujumuika pamoja,
in the mutual faith both of you and me.
Kwa njia ya umoja kati yangu na nyinyi.
A faith that God implanted in all of his children in the new birth.
Ile imani ambayo Mungu aliweza kutuwekea kwenye roho zetu,
that is not restricted by the boundaries of countries.
Amen.
Ambayo haijazuiliwa na mipaka kati au ile mikakati ya inji,
or any nationalities,
au kwamba mimi sijui ni kabila gani ambayo imetuzuia,
that we have the same mutual faith as you do here.
Lakini mjue kwamba yale mko nayo na sisi ndio tuko nayo kule Marekani.
And as Brother Silas has already said,
na vile mchungaji Silas alivyotaja mapema,
we serve and worship the same God.
Sisi tunamhudumia na kumwabudu Mungu mmoja.
We have the privilege to worship that God here with you today.
Na tuko na nafasi ya pekee ya kuweza kumwabudu huyo Mungu hapa siku ya leo.
Now in James chapter 1,
katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza,
and in verse 27,
mstari wa 27.
I know that there are many orphans here in this fellowship.
Najua kwenye huduma huu ama kwenye hiki kikundi kuna mayatima au kuna baadhi ya mayatima.
That our brethren here in this community have cared for those orphans.
Kwamba ndugu zetu kwenye haya maeneo wameweza kutunza hao mayatima.
And it thus exhibited, as we will see in this verse, pure religion and undefiled.
Na kuna Biblia sehemu ya pili inatuelezea kwamba ile injili na imani ya kweli kuhusu kuhudumia watu kama hao.
In James chapter 1 and verse 27,
Yakobo mstari wa kwanza mstari wa 7,
pure religion and undefiled before God and the Father is this.
Inasema kwamba ile injili ama imani ya kweli ambayo imetoka kwenda kwa Baba ndio hii.
To visit the fatherless and the widows in their affliction,
kutembelea waliofiwa na wale ambao ni mayatima kwenye nyumba zao,
and to keep himself unspotted from the world,
na kuweza kuwatenga na maovu ya dunia.
God has imparted unto us grace as spiritual orphans and widows.
Mungu ameweza kutupea nguvu kutokana na neema yake ili tuweze kuhudumia hawa.
People that were in need of a relationship with a father,
watu ambao wanahitaji kutokana na uhusiano wao na baba yao.
God has adopted us into his family.
Na Mungu ameweza kutununua na kutuweka kwenye familia yake.
And those that were seeking a godly husband,
na wale ambao wanaotafuta bwana ambaye ni mcha Mungu,
the Lord has wedded his bride, the church.
Na Mungu ameleta huyo mke ambaye unatafuta kwenye kanisa lake.
And we see the type of sacrifice that God made for his people.
Na tumeona kafara Mungu ambaye ametoa kwa watu wake.
And then we are called upon to show that same love to others in our life.
Na sasa tumeona kwamba tumeitwa na ule upendo wa Mungu ambao tuweza kujumuika nao pamoja.
So pure religion and undefiled is exhibited here by this.
Sasa ile injili ya Mungu ambayo haijakuwa na makosa yoyote ndio hii ambayo Mungu ametuletea.
That you show compassion on those that stand in need.
Ili tuweza kuonyesha upendo wetu kwa wale ambao wanahitaji.
Who do not have the ability to help themselves.
Ambao hawana uwezo wa kuweza kujimudu wenyewe.
Because that is what God has done for us.
Sababu hayo ndiyo Mungu ametutendea siku ya leo.
God loved and cared for those who had no ability to help themselves.
Mungu alipenda na kuweza kumudu na kuhifadhi wale ambao hawakuwa na uwezo.
And God showed that love to us through his son.
Na Mungu alidhihirisha ule upendo wake kupitia mwanawe ambaye ni mtoto wake Yesu Kristo.
And his death and sacrifice and resurrection.
Na kifo chake na kufufuka kwake.
And now we are called upon to show that same love to others in our life.
Sasa tumeitwa ili tuweze kuonyesha ule upendo katikati ya wenzetu.
And to visit the fatherless and the widows in their affliction.
Na kuweza kutembelea wale waliofiwa na mayatima.
Not just to come see them and go about our merry way.
Sio kwenda kuwatembelea tu kuona kwenye macho alafu kwenda kurudi nyumbani.
But to get down and to suffer in their affliction.
Lakini ni kukaa chini kuongea nao ili kusikiliza yale ambayo wanayopitia.
And to relieve that affliction.
Ili kuweza kuyaondoa kwenye mioyo yao.
And as we do that, we exhibit the love of God in our life.
Na tunapofanya hivyo, sasa tunaonyesha upendo wa Mungu.
Pure religion and undefiled.
Sasa ile ni injili ambayo imekamilika.
Is to help those that are in need that can't help themselves.
Ni wale kuwasaidia wale ambao hawawezi kujisaidia wenyewe.
And to live in a godly way to keep yourself unspotted from the world.
Na kuweza kuishi maisha ambayo ni ya Mungu ili tuweze kutoa picha ya Mungu katika maisha yetu.
Because the love that Christ has exhibited towards us,
kwa sababu ule upendo wa Mungu ambao amedhihirisha kupitia mwanae Yesu Kristo,
compels us to godly living and service in our life.
Unatushukuma tuweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na maisha ambayo ni yale ya Yesu Kristo aliyotuachia hapa.
And I don't know how it is in Africa.
Mimi sijui hapa Afrika ikoje.
But in America, it's hard to keep yourself unspotted from the world.
Lakini kule Marekani ni vigumu sana kuweza kujionyesha na kujitenga na mambo ya dunia.
But I would exhort you to serve the Lord faithfully.
Na ningeweza kuwahimiza muweze kumtumikia Mungu kwa njia ya imani.
To be holy as God is holy.
Muwe watakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu.
Help those that are in need.
Muweze kusaidia wale ambao wanahitaji.
And to keep yourself unspotted from the world.
Na wewe uweze kujitenga na mambo maovu ya dunia.
May God bless you.
Mungu aweze kubariki.
Amen.
Amen. Mfurahia habari hiyo njema?
Yeah.
Mwapoke habari njema. Amen. Amen.
Thank you. Thank you, brother. Welcome, brother Dale.
Thank you all again.
Biamana, asante sana tena nyie wote.
It is as I said before,
vile nilivyotaja kusema mapema,
it is a privilege to be here with you all.
Ni nafasi ya pekee kuwa hapa.
Back home in America,
kule nyumbani Marekani,
I do not pastor a church.
Mimi sio mchungaji wa kanisa.
But I travel to churches that do not have pastors.
Lakini mimi natembelea yale makanisa ambayo hayana wachungaji.
I try to help them until they are able to find a pastor.
Mimi najaribu kuwatembelea na kuwahudumia mpaka siku ambayo watakapopata mchungaji wao.
And in coming here, I just feel like I'm doing what I do at home.
Sasa nikija huku siku ya leo, yani ni inanipa picha kama taswira kama vile ninavyofanya kule nyumbani.
I just get to deliver God's word.
Sasa kazi yangu ni kuleta neno la Mungu
to people who love to hear it.
Kwa watu ambao wanapenda kulisikiliza hilo neno la Mungu.
The Bible tells us,
Biblia inatuambia,
that before the foundation of the world,
kabla ya dunia kuwekwa misingi,
that God elected a people.
Mungu aliweza kuchagua watu.
Simply because he loved them.
Yani rahisi hivi ni kwa sababu alikuwa amewapenda.
There was nothing good about them.
Hakukuwa na mazuri ambayo yalikuwa yanampendeza Mungu ili aweze kuwachagua kwenye familia yake.
There was not a sacrifice or deed that they had done.
Na hakuna kafara au mema waliofanya ili waweze kuchaguliwa kwenye familia ya Mungu.
That would have earned favor in our God's eyes.
Ili iweze ingewapa fursa au nafasi ya kuchaguliwa.
But he loved us.
Lakini alikuwa ametupenda.
He loved sinners.
Na alikuwa amependa wenye dhambi.
And in loving sinners,
na kupenda wenye dhambi,
he sent his only son to die for us.
Aliweza kutuma mwanae wa pekee ili aweze kufa msalabani kwa ajili yetu.
To redeem us,
ili aweze kutukomboa.
Yes. And one day take us home to be with him.
Na siku moja atarudi ili aweze kutuchukua mbinguni.
At some time in this life,
sasa katika yale maisha tunayoishi hapa duniani,
God sends his spirit.
Mungu anatuma roho yake mtakatifu.
Forms us again.
Now inaweza kutuzaa mara ya pili au kutuzaa kiroho.
If I can for just a little while,
kama singeweza kwenye katika hii nafasi fupi. Ako sawa, ako sawa.
If I can just for a little while,
kama kwa muda mfupi,
I want to talk about that experience and what happens when we are born again.
Ningetaka kuwaelezea namna tunapozaliwa mara ya pili.
The Bible records for us that the Spirit blows like the wind.
Biblia imetuhakikishia kwamba Roho wa Mungu inavuma kama upepo.
We cannot tell whence it cometh or whether it goeth.
Hatuwezi kuwa na ufahamu au kujua kwamba
we may hear the sound.
Inatokea wapi ama inaishia wapi, lakini tunasikia sauti tu.
Yes. So we see the effects of the wind. We can look out there and see the effects.
Sasa sisi tunapojua kwamba upepo unavuma, tunaona kwamba matawi yakivumavuma ama inavyopiga piga, lakini hatuwezi kuiona.
From the time that I was a boy,
tangu wakati nilikuwa mtoto mdogo.
I cannot remember a time.
Siwezi kukumbuka wakati.
That I did not love God.
Wakati ambapo nilikuwa nampenda Mungu.
But I know the love that I have in my heart.
Lakini najua ule upendo niko nao kwenye moyoni mwangu.
Is the evidence that I have been born again.
Amen.
Dhihirisho ama dhibitisho kwamba mimi nimezaliwa mara ya pili.
And in understanding that simple truth,
na kuelewa huo ukweli,
the Bible records for us in 1 John 4,
na Biblia inatuelezea katika kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa 4,
greater is he that is in you,
kwamba kubwa ni kile ambacho kiko ndani yako,
than he that is in the world.
Amen.
Kuliko kile chenye kiko kule duniani ama ulimwenguni.
We have great power that dwells within us.
Yeah.
Tuna nguvu ambayo inaishi ama inakaa ndani yetu.
In Isaiah 55,
na unaposoma katika kitabu cha Isaiah 55,
Isaiah records for us,
Isaiah anasema hivi,
that when the Lord speaks,
kwamba Mungu anapotamka na anatamka,
that his word does not return void.
Neno lake haliwezi likamrudia bure.
The same power,
na zile nguvu hizo hizo,
that God had in the creation of this world.
Zile ambazo Mungu alikuwa nazo alipoumba ulimwenguni.
When he spoke that let there be light, and there was light.
Alipotaja kwamba alipotamka kwamba na iwe nuru na ikawa nuru.
When he speaks into your hearts,
na anapo zungumza kwenye moyoni mwako,
it is effectual.
Inakuwa inafanya kazi.
It accomplishes that which it pleases.
Inamaliza ile kazi ambayo inayompendeza amalize ama kufanya.
The same power that is in creation,
na ile nguvu ambayo iko kwenye uumbaji,
was delivered unto you in the new birth.
Iliweza kuleta kwenu katika ule uzaliwa kuzaliwa kwa pili.
And sometimes we as God's children need to recognize that.
Na mara nyingine sisi kama watoto wa Mungu tunastahili kukumbuka hayo na kuyajua.
John 16:33 records for us.
Yohana 16 kwa mlango 33 inasema,
in this world ye shall have tribulation.
Kwamba katika ulimwengu tutakuwa na mateso.
But be of good cheer.
Lakini tuwe na mioyo mikunjufu.
I have overcome the world.
Maana mimi nimeweza kushinda ulimwengu.
Jesus has overcome it all.
Mungu Yesu Kristo ameweza kushinda yote duniani.
In the few days that I've been here in Africa, it's been amazing to see just the different culture that is here.
Nimewahi kuona namna tunavyoishi na mazingira yetu na zile tabia zetu hapa Afrika na ninapoangalia zile zetu Marekani.
And I have to say with my heart,
na ningeweza kusema kutoka moyoni mwangu,
Americans do not understand the troubles and trials that you face every day.
Wa Marekani, maana wajafuai kuja huku, hawezi kuelewa vizuri na kufahamu yale mateso na majuto tunayopitia katika maisha yetu.
Yes.
But now I have seen it with my eyes.
Lakini sasa nimeona kwenye macho yangu.
I understand.
Mimi sasa naelewa.
And I'm telling you that God is greater than he that is in the world.
Lakini sasa nasema kwamba Mungu ni mkuu kupita yale yote yaliyopo hapa duniani.
When we lean on him,
tunapomtegemea,
when we abide in him,
na alafu tunakaa ndani yake,
we have a place of great strength.
Tunayo sehemu ya nguvu sana.
The Bible says that he is our refuge.
Biblia inasema kwamba yeye ndiye fidio letu.
That he is our hiding place.
Yeye ndiye mahali tunapojificha.
That he is my high tower.
Kwamba yeye ndiye nguzo yetu.
It guards against the evils of this world.
Kama Mungu anaweza kushinda maovu haya duniani.
He is my rock, the foundation in which we
yeye
are built.
Yeye ndiye mwamba imara kati
ya mwamba.
If we can build on that, maybe, just maybe, our eyes can see, be open to see how great the power of God is.
Ikiwa sisi tumeweza kujitenga ndani yake na vile ninavyoona nguvu zake, haya yote yatatimia.
Amen.
In 2 Kings chapter 6.
Unaposoma wa kitabu cha Wafalme,
in Elisha's day.
Mlango wa pili wakati wa Elijah.
The king of Syria,
wakati yule mfalme wa Syria,
sought to fetch out Elisha.
Sasa yeye akawa anamtafuta yule Elisha.
They sent horses and chariots to surround him.
Wakamtumia mafarasi na magari yote yaweze kumzingira.
When the servant of Elisha woke up,
yule mtumishi wa Elisha alipoamka,
he sees these chariots and horses surrounding him.
Na mafarasi na magari yote yamemzingira.
And Elisha said,
na Elisha akasema,
fear not.
Usiogope.
For they that be with us are more than they that be with them.
Right.
Amen.
Yeah.
Immediately he prayed. You know what he prayed? He prayed that his servant's eyes would be open.
Right.
And immediately, the servant opened his eyes, and the Lord opened his eyes. And he saw chariots of fire round about Elisha.
Amen.
Our God is a great God. Sometimes we just need our eyes open. So that when we can say confidently that the Lord is my shepherd. In John chapter 10, we read that he is also the door of the sheep. It is by our God that we are able to go in, we are able to go out, and we can find pasture, we can find peace for our souls, we can find comfort, because we are resting on our Lord and Savior, Jesus Christ. That is why the psalmist David, when he would pen down the 23rd Psalm, he would say with great boldness, the Lord is my shepherd. Is he your shepherd?
Yeah.
Is he your shepherd?
Yes.
Amen.
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 The Lord is my shepherd, I shall not want.
Yes.
Do you know what that means? That means that we won't have a need for anything. That the Lord is our provider. He provides the rain for the season. He provides great comfort in times of sorrow. When we are grieved, when loved ones go home to be with the Lord, he comforts our very heart. The Lord is my shepherd, I shall not want.
Amen.
He leads me beside green pastures.
Yeah.
Oh, hey. Green pastures. It's a place where we can find food. It's a place where we can find rest. The Lord tells us that He is. That blessed are those that hunger and thirst after righteousness. So when we can find comfort in these green pastures, we find food for our very souls. He leadeth me beside still waters. Not only does he give me natural drink, but he gives me that spiritual water. He lifts my spirit in the same way that he told the woman at the well. When Jesus said unto her, if they would have asked, he wouldn't have just given them natural drink, but he would have given them living waters that would have sprung up within them to fill their very souls. Oh, what wonderful truths we have.
Amen.
He restoreth my soul. And he leads me in the paths of righteousness. And you know why he does it? It's not for my sake. It's for His name's sake. We are commanded to be the salt and the light of this world.
chumvi na nuru katika ulimwengu huu.
He restores our souls.
Sababu yeye ndiye anarejesha mioyo yetu.
So that we will return.
Ili tuweze kumrejea.
Back to being the salt.
Ili tuwe kama chumvi.
And the light.
Na nuru.
That shines out.
Ambao unaangaza kule.
In this world.
Katika ulimwengu.
That's filled with darkness.
Ambayo imetazwa na giza tele.
Right.
And yea, though I walk through the valley of the shadow of death.
Ninapopitia kwenye bonde la kifo na mauti.
We don't have to worry.
Hatuwezi kuwa na mshangao ama kushangaa sana.
We don't have to fear anything.
Hatuwezi kuwa na kuogopa ama kuwa na uofu.
Greater is he that is within us.
Sababu kile ambacho kiko ndani yetu.
Than he that is within the world.
Kuliko kile ambacho kiko kwenye dunia.
Amen.
Thou rod, for thou art with me.
Hii inasema uwe nami.
Thou rod.
Mwamba uwe nami.
And thy staff.
Na yale yote ambayo unayokuwa nayo.
They comfort me.
Zina nipa faraja.
In this world.
Katika ulimwengu.
I know each and every one of us.
Ninajua kila mmoja wenu.
We struggle.
Huwa tunahangaika.
There are orphans here.
Kuna mayatima hapa.
They need guidance.
Wanahitaji mwongozo.
They need encouragement.
Wanataka kutiwa moyo.
They need good Christian people.
Wanataka kuwa karibu na watu wa shirika wa Kristo wema.
Servants of God.
Ambao ni watumishi wa Mungu.
To lead them.
Ili waweze kuongoza.
To protect them.
Waweze kuwa kuwapa kuwachunga, chungaji mzuri.
And to raise them up in the nurture and admonition of the Lord.
Naweza kuwasaidia wakue katika maisha ya Mungu.
In the midst of this chaotic world that we live in.
Katikati ya hii dunia ambayo kuna mambo mengi ambayo yamechanganyikiwa.
The Lord has prepared us a table.
Mungu ametuandalia meza.
A table which we are able to feast upon.
Meza ambayo tunasaidi kukaa tuweze kula kutoka kwenye hiyo meza.
Psalm 23 says it's in the presence of our enemies.
Zaburi 23 inasema kwamba tuko katika mbele za adui zetu.
Song of Solomon chapter 2.
Katika kitabu cha Zaburi mstari wa mlango wa pili.
Would say that Mungu
inasema kwamba huyo Mungu ambaye ni God
has brought me and you
ameweza kunileta kwenu
to the banqueting house.
Kwenye meza ambayo tutakula pamoja.
And his banner over us.
Na ni vizuri tena kwetu.
Is his love.
Ni upendo wake.
His love for me and you.
Ni upendo wake kwangu na nyie.
So while we're in the midst of this world.
Kwa hivyo tukiwa katikati ya huu ulimwengu.
We get to feast.
Tunaweza kula pamoja.
In the presence of our enemies.
Mbele ya adui zetu.
Under the protection.
Alafu tukiwa na ulinzi.
Of the love.
Na wa upendo.
Of our God.
Amen.
Wa Mungu.
Right. Amen.
And he leaves us with this surely.
Na naweza kutuachia haya.
Goodness and mercy.
Mema na huruma wake.
Shall follow me.
Itanifuata.
All the days of my life.
Katika maisha yangu yote katika maisha yangu.
And I will dwell in the house of the Lord.
Na naweza kujiingiza kwenye nyumba ya Bwana.
Forever.
Miaka katika milele na milele.
Amen.
Amen.
Greater is he that is within us.
Oh.
Yule ambaye ako ndani yetu ndiye mkuu kuliko haya yote yanayotuzingira.
Yes.
What the word of God is telling us.
Neno la Mungu kinachotuambia.
Is that we ought to recognize.
Ni kwamba sisi tunastahili tuweze kukumbuka
that God has worked in us.
Baba Mungu ametenda ndani yetu.
And in Philippians chapter 2,
katika kitabu cha Wafilipi mlango wa pili,
it records for us,
inasema hivi,
that since God has worked it in us,
vile Mungu ametenda ndani yetu,
we ought to go out there,
inabidi tuende kule nje,
and we ought to work it out.
Alafu tuweze kutenda kule nje pia.
We ought to share it with somebody.
Tunaweza kushirikisha wengine.
We ought to tell it to somebody.
Alafu tuweze kuambia wengine.
Minister to your brothers and sisters.
Tuweze kuwahudumia ndugu zetu na dada zetu.
Encourage one another.
Tuweze kuwatia mioyo.
Lift each other up.
Tujiinue.
In the name of God.
Kwa jina la Mungu.
Amen.
May God always bless you. Amen.
Yes.
Amen.
Amen. Amen.